fresh up again.
Daddy,
mommy and daddy's message.
Rock my pinky.
I'll see friends.
Right,
bye, man.
Wendwala you suffer all the days. Aba mwembo to wazitamu mwoboshe na mwubaza wa Mbalala bazara babale kawa kukasasi na jevasula. Watoma nange mami, muli choko lango kole lazema.
I love you mami.
Tata,
I love you daddy. Kaba nyumile
Yetate koko ya jipwa tanga mumwa. Atabuli runaku gatafa yoberi kula tata kutana kuselvinda. Yasemba yomu bele mbye singa. Kani mnebu kitata fayo mbwanga.
Endo lavu ya mama.
Mami nakupenda.
Wanakaimba kata